internationally connected and locally accepted.
Everybody!
This is DJ Sancho.
Yanapoonekana hayaendi, ni ajabu sana namna moyo unahangaika. Ajabu sana moyo unavyoonyesha mashaka. Ya kwamba japokuwa Mungu anaishi ndani yangu, kuna muda na hofu. Japokuwa Mungu anaketi kati yetu, kuna muda na hofu. Japo walikatiza katikati ya bahari, kwa ushindi kwa nyimbo nyingi waliimba na kumsifu Bwana. Lakini baada ya kuvuka na kuliona jangwa, yalibadilika mambo. Manung'uniko yalisimama na kusahau muujiza alotenda Bwana mwanzo.
Kwetu na manufa zaidi, Baba. Unawaponya wagonjwa na wenye vifafa, vipofu na vilema, hata niwe na shida zenye utata. Miujiza unatenda, wacha nikuite Yawe, mfalme wa wafalme. Wewe, uhimidiwe Bwana. Oh, moyo
sasa hapa, wewe kweli ni rafiki, unaniongoza ninapopotea. Upendo wako ni ufananishe na nani, Baba? Tabu nyingi kweli nilipitia,
hai nikatipata nikikushukuru.
Sikujua mpango wako kwangu,
Baba.
Ulijua yote nikiyapitia, anguke. Wewe kimbilio langu,
kuna mwingine
kuja bro,
wewe peke yako.
Niambie tu, naona
baya wana shindwa hey. Nini baya na huyu day? Nikicheki unalia, unashindwa, utaanza vipi? Mawazo, mashindo, unashindwa vipi, utaanza wapi, utaenda? Mina leto savior, aliyekufa, Jesus, anaweza. Usifikire uko chini, peke yako, yeye anakuinua, anakuweka juu. Mpatie roho, mpatie kila kitu, ata ule mtoi ulipata. Zako away, wacha akubembeleze, yeye ndiye savior.
Gospel things.
Nishampata Yesu wangu,
Yesu wangu.
Nishampata Yesu wangu,
Yesu wangu we.
Nishampata Yesu wangu,
rafiki wa kweli.
Nishampata Yesu wangu,
tumaini la moyo wangu.
Mbele yako hakuna mwingine
ila ni wewe baba yangu. Nishampata Yesu wangu,
sio
tumaini la moyo wangu.
Mbele yako hakuna mwingine ila ni wewe baba yangu.
Nilikuwa na rafiki yangu, tulipendana sana sisi. Alijidai anipenda mimi, kumbe alipenda mali yangu. Alijidai amjua Mungu, kumbe alikuwa mnafiki. Lakini sasa nimepata Yesu, maisha yangu iko sawa sawa.
Nishampata Yesu wangu,
tumaini la moyo wangu.
Mbele yako hakuna mwingine
ila ni wewe baba yangu. Nishampata Yesu wangu, tumaini la moyo wangu.
Mbele yako hakuna mwingine ila ni wewe baba yangu.
Hear this.
Now hear this.
Usifiwe DJ Sancho.
Mungu wa mbingu na nchi yote.
Give me the mic again, yeah. bless again. Came to give him all again. No.
Mountain proud.
Even struggles are the same. But I know this one person will always stay the same. He will never ever change, yeah. No, he will never change. He will never change, no way. No, he will never change. He will never change, no way. Even through the ups and downs and the struggles all around, he could never go astray. He's blessed of the Father, there can be no other to ever take his place. So I be holy and pleasing before your very eyes, creating me a clean soul, so I may worship you all the days of my life. Yeah. Let my ways go through pain, even struggles all the same. But I know this one person will always stay the same. He will never ever change. Yeah. No, he'll never change. Change, yeah. So you better chant him up now. So you better look him up right now. So you better chant him up now. So you better look him up right now. Let him know he always go through pain, even struggles are the same. But I know this one person will always stay the same. He will never ever change, yeah. No, he never change.
Kapisa,
yote we umenitendea. Nara, nara,
nara,
nara, nara.
Fire,
what is all around me, I won't fear. Lord, you promise where I am that
you'll be there.
My burden's pressing me, my heart is in despair. So many things try preventing me from calling your name. I know my head's underwater, but I'm breathing fine. Some say I'm crazy and I'm out of my mind, but there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain.
My daddy is the king, so I am royalty. Oh, my daddy.
Sancho.
Now hear this.
Now hear this.
Evelyn, run it.
Massacre.
You will receive power when the Holy Spirit comes upon you. You'll be witnesses to the ends of the earth. You will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Hey, you'll be witnesses to the ends of the earth.
Lyrics.
Select up, pull up.
Pogoroki.
And run it.
At the gospel thing.
You will receive power when the Holy Spirit comes upon you. You'll be witnesses to the ends of the earth. You will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Hey, you'll be witnesses to the ends of the earth.
Lyrics.
Select up, pull up.
Wait,
don't you pull up. Let me sing some Jesus to the Lord. Don't you will up the rhythm so nice, sing up. When the Holy Ghost is moving, demons go and shut up. He's a perfecter, he's a protector. In my trouble, he's my defender. In my sickness, he's my healer. He's my guider and provider. Get him, he'll keep you. Receive him, he'll teach you. And he will fill you with power. You will receive power when the Holy Spirit comes upon you.
At the gospel things.
Arafa wako Leune dei Era Ikere Mwadhani wako Ona ike magotia. Oh, Mekoko Domera
King of Kings.
Now this is what a real DJ should sound like.
Now hear this.
Need your presence, Lord, more of you in me.
Paco Entertainment.
I need your presence, Lord, more of you in me. Not money, nikaye wepo ni Paco, nikaye miko ni Paco. Ni utazama zuri Paco.
Rito, ulimi bado riteni sasi sipo. Mistari bado kali na misani sipo. Silabi sipo kama A-E-I-O-U. Narudia tena A-E-I-O-U. Kama teaching is a calling na ja impromptu. Subiri usichizi inyi intro. Fingers in the sky, kunja ngumi to the side. Siyo ngumu kudecide. Tuzi kwende tuki slide. We can boogie through the night. Thank the Lord that I'm alive. Two fingers in the sky. Kunja ngumi to the side. Siyo ngumu kudecide. Tuzi kwende tuki slide. We can boogie through the night. Thank the Lord that I'm alive. Kabit kaki drop tu mazo kizo. Cheki niki come through mazo kizo. So follow if you want to mazo kizo. Nobody can stop you mazo kizo. Kabit kaki drop tu mazo kizo. Cheki niki come through mazo kizo. So follow if you want to mazo kizo. Nobody can stop you mazo kizo. Wana uliza dada uu dada uu ulienda. Okay, wengi hawajui nilisha banduka. Kashuja shuja nilikata rufa. Jupasia za hekalu zilisha raruka. Ha, kumbe hapa siri ni kuchangamuka. Saa anga zangu chondo nina tambaruka. Hey, mini kona Yesu nilichanjaruka. Kutoboa hima isha ya mapanda shuka. Kabitka kidrop tu mazo kizo.
Cheza kama we, cheza kama we, cheza kama, cheza kama, cheza kama we, cheza kama we, cheza kama we, cheza kama, cheza kama, cheza kama we, cheza kama we, cheza kama we, cheza kama, cheza kama, cheza kama we, cheza kama we, cheza kama we, cheza kama, cheza kama, cheza kama we. Ati oh sina hiki sina kile, siridhiki kazi ishirunda kile. Baraka zangu nina hisi zina delay. Zina nizungusha zungusha kama DJ. But oh, una afya, ulinzi kibao tight kama mafia. Laana zote kwako amekatia na pia akakupa life na njia.
Na uliomba akakupa mo, ulisota akakupa do. Mpe sifa bila tatizo,
na basi jo
ifanye kwa maringo.
Cheza kama we, cheza kama we, cheza kama, cheza kama, cheza kama we, cheza kama we, cheza kama we, cheza kama, cheza kama, cheza kama we, cheza kama we, cheza kama we, cheza kama, cheza kama, cheza kama we, cheza kama we, cheza kama we, cheza kama, cheza kama, cheza kama we.
Siyo kila saku lalalalamika, amefanya mengi ya kuaminika. Nilichotaka mimi alalala nipa, ananipa lalalala masifa.
Bahu, bado nalia, eti maisha yako ngumu imekukalia. Umesahau yote alofanya na pia, mara mia ungengamia.
Na uliomba, akakupa mo, ulisota akakupa.
akakupa do. Mpe sifa bila tatizo,
na basi jo
ifanye kwa maringo.
Cheza kama we, cheza kama we, cheza kama, cheza kama, cheza kama we, cheza kama we, cheza kama we, cheza kama, cheza kama, cheza kama.
Paco Entertainment.
I don't know where to start. Sinafahamu wapi mini anzie. Then I'm thinking to myself, ni nani atakae nituliza. Wewe ni mwanzo, tena we mwisho. Wendiye ngawe yangu ya maisha.
Sufficient for this generation. Ombi langu baba ni kuwa katika kila ibada. Ni kuabudu, ni kushukuru baba. Ni kupesifa, ni kuombe wadhifa. Ni kupesifa, ni kuombe